Radio Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, e Fulfulde.
Kede Kabaruji Amen, e Fulfulde, Altinere, Jet Ileuro Mars, Hitani 2015, Jena Yamde Hitani 2016, Jena Yamde Sukidu Studio Tamani, e Tawa Elemezo de la Presse, Bamoko, Jotino Nord, o Kabaruji de Yumar Wegalo. Se grabon competitu, un Waldi Nations, Dinine, Hejabe Matta Kabaru, Jam, e Dejer, and Gari Lele, Dimit, Indi Wakar, Jono, Bekuli TV, Mbala, Maliella, Kaldel, Eko Rangal, Antabe, Lenoko. Lamu mali o holli tiwi do wakkar jono welti kisane ko be ngari le no ko o ko be ngarandube yewto hono kaldal e kawrangal wondi e yarde yeso gube murtude gonde le sa haledi meden di debe no ditte platform kanyo no ditte asa wadde be fuube ko di tiwi do wakkar jono be beltigi le di do golle sane sab de dum wadan so kaldal e kawrangal yara yeso no ko no ditte do asa wadji dum leeyi dum won ko min jibok le lamu gawobe ko li tiwi do wakkar jono be jogi to tid Allah jono kande jangindi ton l'école le majube ko li tiwi lamu fa yiidu won nokkule mabbe de tiagal be mi wakkati jono jam e deder warti le nokko dum e tawede fu won musse ngabe janginobe ngartay de nokko se grab di wonon mo radio kabaruji mo dimi jogino do bete hande di bismillah mo don e hebade wodi tindi wiide dum won kambe dum won huminibe kabaru jam e deder le walde nations unide ko iwri le saha leedi meden di ko wakkati jono holli tam wiide be ngarino do bomako do kenyan ko be ngarno do bomako do ko be jiide laamu o kanyo dum won gube murtude gonde le saha leedi meden di balletede be ngadle nokko wakkati jono be jeewi no be ngatta fu yalla kaldude kawrangal antabe leedi meden di fa haggitere laamu du jeewa yalla hono nibe tale nokko kede ko mahamadu samaseku moddini ne do hen
tagal ko be iwi moti ko yimbe le fedde denagu oni be jehi tumbutu hec kenya be jiide hejaabe lamton be e kanye kinnibe kabaru kaldal e karwal ngal faanda garangal mabbe ngal faabe andana leedi malli golleji mun lobbi duubi cakitidi bangal deere e habugol bombe sumbe e le hala kejaado leedi france feddende be ngari malli do holude lam o mballa mabbe fewde e golleji jam e deere di dun ne yata cagal jogola leedi ndi e kanye landinal woteji bangal region ngaji kesidi kejaado feddende nagundu joti sanne ko lam o wadi bangal mottugol kabotobe gube de e wadde dabar no ben jogoto ko emun holiti dun wiide yo bettinno dun no yoga mabbe dun natirta leel arme mali bamako woni ko fedde def sakiti warde yidude e ministruji yogaaji e kanye kejaabe gube kaptoje hibbe platform e sema tagal dun woni ko ben jiidi e horoje leedi ndi fadde mabbe timminde garangal mabbe conference njedobe kabaruji
le majjum ko be jiide dum wonon laamibe do bamako do wakkati jono ben kolliti wiide be do yimbe le be ngaram be jewto hono kaldale kawrangal wondi e yarde yeso le majjuli tawede kenye be kortino e gouvernement o jatta be jewti dikon dido golleji ngorri kanko ministre communido kabaru himme e yurmende le leedi meden di wakkati jono wadi noddango fode e bale adnar Allah ndufu o wi ben tinno jaa yalla hono ballirta leedi meden di yalla jab e deederan nibe le mali fu e mangal mudum kede kanko noddirte Hamadou Konate yo ministre dun communido kabaru himme yurmen le nokko ko hali do hen to faccitango Mohamadou Samaseku
du début de la crise aujourd'hui
iwde fuddode tidallaji di warde do gonden do waylitere kawde ngadi fedde denagu oni de jati andani dum gouvernement leedi malindi de holliti wiide dum gouvernement o tindigi sanne fedde de joti lam o fa sanne no holliri gotum maku yimbele be fuf be ngari jewde hono dum worri be anda cadele de faabe tewtana de dabare mabbe jewa hono lamu leedi ndi jogorto dum no lati fufka e kokki adi wallude dum bilto e do no be jiri golle de en dardan walloobe kedde adnaaru ndu wadana en fa hande hakkille salla idum yara yeso no haani
avec le moins de dissonance possible
bale no tirtode plateforme dum wonon gondude laamu bamako wakkati jonobe kollitiwido ko hejaabe walde nations zini de ngari leedi meden di dum wadan sababu fa jeere yalla hono dati kisi jeltinirte le hen fa jam e deder wartale nokko o fu yalla kaldale kawrangal antabe kanko no dirtode firon may gaw holitiwido wakkati jono jeewete yalla hono watte fa gede de fu daake nokko gorto je yalla habotobe dan tete kaborde muden kede ko haali do hen do foccitango Mohamadou Samaseku
in visite des nations
unies fedde denagu oni o wara jewta golleji talkurundu yo jam jati kille am garagal mabbe yo faabe beedana min no golleji yarata yeso tadele ministre laamu mali plateforme e sema dun ande sala idi kebene dabare dido berde de yo faabe balla laamu o yaawinde golle de hono neddo wordi joni ni ko heewi signinama bangal fedde DDR fedde ballo wonno kabotobe bamtata ko e mun en fedde golleji sarjaaji laamu hakkundejo e kulleji kewdi balloji no golle de yarata yeso yo dun jikke mawde non bangal motugol gol hono no dun yidirani
gobe murtude godde do wonno tirtode azawad de wobbe noddiride sema wakkati jono kambe ko mabbe kolli tiwi do hono ko hejaabe waldi naso zinni de ngari leele timi din di ko be beltikile majjum sanne dum wada no watte fu yalla kaldale kawrangal antabe leele timi din di le majjum ko ko noddirte do muhammed usma ag muhammed dun o yo naddo sema o holli tiwi do wakkati jono jeewete yalla hono watte fa je yalla hono ko yubbaaki hen fu yalla no yubbito wakkati jono fa kaldale kawrangal tabe leele timi din di ko nodda do telephone ko kede ko halido hen do fottitama muhammed sabasiku
C'est une très bonne chose. Je suis un peu plus fort que 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 je suis un peu plus fort
sekirabe kala kon jittudo hakkilaji modon fodo bay fedudo fodude fa do bemal amde amen ande gal mi noddirta phase facebook gal be kuliti widum nokku noddirter agel hokle sa ha leedi meden di idum li lamu kidalo be kuliti widina do goto gaccha dum no gubal gal be noddirte platform gal holitaama wiede won yimbeele gonnobe do moto kany en jeeto so karbi yonki bako be do yimbeele holitaaver be taw o mo dari jarso utti yite fewtude e makko wakati jono odo suko jokolo dali adna be kuliti wiide dum hono caggal ko tiidallaaji jienno hakkunde jallini gondi li sa haleedi meedi ndi noddirte di dawsa ka kanya bogo litabe gombe li laamu mena ko wakkati joni holitaabe tiidallaaji di kebanaama li hen jogal le majjum mitteden wiide deedo geddi be memindirino tolle jonte jabbino de dum waddi du so ko buri maybe teem dere ngadi hakkunde barmuube dumataama li hen faasane wakkati joni holitaabe don ko saahibe deedo nokkuli immina so je curu yube ko be kuliti wiide be jabiibe dala basi o kede kanko do noddirte da bajan aghamato yo député to mena ato ko halido hen do foccitango Muhammadu Samaseku
be habu woni hakkunde mun menaka be fuf joinama yeso sahibe yimbe dina e yimbe gube kaptoje de goto fuf jabbi yo basi o timma kenyan be kawri do gotum be cinini jati talkuru kawral hakkunde mabbe doni dawsak en e boglitabe be denti dunyaade le nokuji o basi o muni hakkunde babbe do haldude e jama o salla hono mun parti wada kasin goto amen fuf wadi bawde mun bangal tewtude no basi o nyifirta sabi nafa fu dum wala kedja dawsak en e majju wonno Musa Gashratman Musema e yimbele platform
kuliti wi wakkar jono do won yimbele gombe nokku no dirte dinsha waji idon wodiri gawo ko yata kilungaji chapan e nay hulitaawe do wakkati jono be kolli metti mabbe bi ekol ngaji ko udda to an yafa ekol ngaji chapan tati e jeddi le majjun do won wotnaabe gombe tombe be ngadi no dango fode laamobe kuliti wi laamo saaji wakkati jono yoppiribe ciagal be bi jam e deder warti le nokko do won yimbele jangino be ar kaani wirfaade ton fa jangina suka mabbe be kede kanko no dirte risha ag muhammedo yo mer do won nokku no dirte dinsha waji ko halido hen fotitango Muhammadu Samaseku
min dardan jangobe di wadana on nukku hakille so en cinnyin talkuru golle eden bama joddi lewru fuf ana hani yo golle de golle neddo bama joddi wasa wadde golle mudun wana lidikenka be kana jillondirde rafnde naw commune Chaba e golle janginobe be tinno be bamta golle min noddan lam odun yo wadana min hakille sabi o yebi ko golle amen de fey tinare fuf o wolana urutigul placeji di miden gada bawde amen ka balla lam o fuf min galla so wana dun be kanno wallulde min kaaki golle di sukabe ma be darno kabaru ngure ma
Union Européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sekrabe njurni eden jare yallo do ne le réseau ngaji meden di wakkati joni en puiranto direetobe kollitiwde kawrtal fu iton kenen li ngaddo kawrtal ko yaata yimbe le chapal en jottom iwri le commune ngay sappo etedi goddi li laamu dire o le majjundu ko faana ngaldo kawrtal dum wonono jokko kuma ndaw goddo to o hollitiwde faabe jeyal hono be jaltinirto ton heejoji tawe yimbe le be ngala to boode be an bay yottar yaade sariya be jawdu yallo hono be kaani sekrade basiji ngadoji ton di yalla bibbe direede fa nara damal gotal ngal tira damal gotal lanni be o do golle walde noddirte subahi gumum nyuute ngartan faado kaydoobe kulitiwde ton doono maroobe daabaaji gombe to kaytoobe be puddi ton kawrtal mabbe kenen le ngal do kawrtal woni tawede ko yaata yimbeere nogo yo maroobe daabaaji kanye kawrtal le maggal wakkati jono ko ni faana mududube do yimbeel faabe paabe yalla hono be kaani waylitirde heejoji mabbe yalla banta ko he mabbe faabe yalla hono be kaani yiru nirde ton kabaru an ka dum won no buuseje de fa yotto yon sottude tewton ngal do kawrtal ngal to balde ne wakkati jono ngal faabe ki be do yimbeele no be kaani bantirde ton ko he mabbe marsi wutan gardan faado kuccala doobe kuliti wiidi ila wi marsi yottaaki wakkati jono hono yambereji di puddi ton do non to kuccala to le majjumbe kuliti wiidi do non no jangobe gombe to kuccala to mumbe gombe ton be wakkati jono be ngadi to yambereji mabbe e dido yambereji jolitaade be ngadi to bumi kanye ko nande mudun be ngadi noddango fodo yimbe la be dubbe tinno jumro jumro do non anka yimbe la mumbe gombe ton be ben tinno kuncina be hakkeji mabbe hore ben tinno do fodo jabba hakkeji mabbe leledi sikrab do katte nyalom hande kabaruji meden di hollitinde wiide tan wattu o nangiri en juude kakeede hedaade hon andirdo no do e seeda yowtere meden de ana wodi